Call me Casanova, I'm coming over. In my rover, they watching over. Drinks flowing all over, flowing all over. Before the party's over, lady you'll be my lover. Nikubali mimi, nikupe chochote unachotaka. Kwa nizi kufichi, nikifanikiwa nawe wapata. Nikubali mimi, nikupe chochote unachotaka. Kwa nizi kufichi, nikifanikiwa nawe wapata. Kuja tucheze, kuja, kuja tucheze.
I'm going away.
Kuja tucheze, hey. Kuja, kuja tucheze.
I'm going away.
Kuja tucheze, hey. Kuja, kuja tucheze.
I'm going away.
Kuja tucheze, hey. Kuja, kuja tucheze.
I'm going away.
Some dollars. If you wanna go, just give us money, yeah, yeah.